yande sappo e jeɗɗi min ta capan tati studio kala ngu habaruji e fulfulde kono jamon e moɗon habaruji men hannde ni en puɗɗiran ɗum ko ofugui nanda ni illun ko fawar jondu kondan keerol mabɓa hakkunde leydi Niger kañum e fawar jondu kondan ni leydi Benin nenene kay sogeji woni ko restato en ɗaɓe har sengo Niger ɗo gam batte rewde himɓe en nana joro jowritego kocca laatigo fa e keerol hakkunde ɗiɗɗe enɗan woni ko tawa nonni fa hannde du konnan batu jooɗo kaalen goɗɗo kandu waɗama e dow fi ko darto hono fawar jondu démocratie e golleji mum ɗo enen galle ñamen keñande e ndan ɗo du fa hannde en nana ɗum woni ko wurti e ley hawrtere nde enen saabu yewtoɓe hewɓe je potto ton en dam yewtere men pinno hannde studio kala nguni haltana haala caggal ko jippino law waɗi noga e jeego lewru juillet ele leydi Niger ɗo enɗan ɗum e woni ko ɗum wawi waddede nafakka yaade e ndenagundere leydi Niger kañum e feeyo Sahel sumana amadou jangantu habaruji ɗi kodi jeñalli e moɗon goo fuu en puɗɗiranno kaldunoɗe jonɗe koye kibaruji wiide ke ko keerol mabɓa hakkunde leydi Niger e leydi Benin so geeji woni ko leydi Niger yarto enda gam batte hono ɓe daroɓe ndena himɓe yohoɓe no warta e ley hakkunde leydi ɗiɗɗe enda ɗum du konno hunnon ko laati ni eɗum wowuno kano joni ɓe ɓeydni ɗum sembe sanne yerno Moussa Oumarou laato kam woni joori wuuretego kocca tawa kana fa hadde keerol hakkunde leydi Niger e leydi Benin o halnir fadel alu
soje gonene cimcimi cindo ɗo ka tonto
goni ko woodi ɗo en dama ɓe tawa ɗo sojeji gon gadda ɓeyda e mabɓe illa ɗo gada ɗon fa yotto wuuro amin goo fa tukka e station o to sojeji nono dari wakkatiji gon e jaɓata himɓe bitto fa dow keerol gol gam sojeji beni kan goni jaɓata neɗɗo fo witto kamɓe ɓuuri sattude ɓe Niger ɓen kay cila gon himɓe bitto bawɗo kay jola ndiyam witto amma ɓe tokka gada on kay filla mum wala ba jemma neɗɗo suusa tokkude ɗon en gol mabɓete noon ba to sojeji ji amin ɓe goni kaddi yande sappo jemma no ɓe mabɓan cuuɗi mabɓe ɓe diwa himɓe dari ɗon ɗum fuu
gay siba gayma di ɓoray mo sar niew
noni ɗo enna nder galle ñame batugon waɗama jooɗo kaalen batu oɗo konno haltana hal démocratie wono faddagol muɗum kulle ko sawi e muɗum e fande laabi mbortorɗi ɗum wonno ko fawar joni ni hono koro hawritere nde endan ɗo galle ñame ko waɗa ɗum du konnan ni fedde leydi Niger darnide gam Allah e mummel kokkel kañum e jeynade accita kañum wonko waɗi ɗum e nder waɗɓe yewtereji famtinde himɓe ɓe nata professeur Issoufou Yaya goto e himɓe anduɓe dow fi politique janguino mawɗo université addo mumuni ɗo galle ñame o holli himɓe du konnan ni hono caggal ko laamu ngu ene jippina noga e jeegol lewru juillet ndu enda ɗum e wonno ko wawi haalede dow muɗum ɗum wonno ko bande Moukhtar Hamadou hooƴi haala ka watti
depuis une douzaine d'années
duuɓi sappo e ɗiɗi ni ko leydi ɗin no dow maragal muyɗe ɓerne neɗɗo gooto soño gon fuuni wala jaaki yeeso wala hana yidde leydi ɗinno nder duuɓi sappo e ɗiɗɗi leydi Niger no tawa nder fii cattuɗo ko woɓɓe gon gaɗiɗa haɓɓudaane nder kawjinaaɓe leydi ɗin sey Allah waddi soojeji ɗi liɓi laamu gon amma laawol gol no woodi ko ferodir e jippinol laamu soojeji ko anndeno ngam no woodi leyɗe duuniya gon e leyɗe ɓaleeɓe gon ɓe gaɗani leydi Niger jukkagol dow fi o ley maragal leydi France ko leydi France dow ka wonno ɓaggi e mayri no nawtoro e jawdi wondi ley leydi din dow balla himɓe laamu jippinaawu ngu kono ngu wi'a no waddante leydi Niger elataake nde hana kantol duniya
noon
ele andinaare ko ɓe mburtini keñan sappo e jeegol lewru uttundu endani banque mawɗo mo leyɗe meɗe afrique gonɗe banque hirnaage mbiyeteɗo BCAO waɗi andini himɓe noyi woni noɓe gonɗi ɓe kokkira ceede yaade e banqueji tawaɗe nder leydi Niger ɗo gam batte Allah waɗa golle mumen ɓe kolli wiide wona ceede kese goɗon wonno watte hono ko haaldano famra golla fa gasi ko watte jeɗɗi wara jeɗɗire yaade lewru warde lewru koɓe kokkata banque uji kañum ɓe gonɗi ɓe kokka wona ceede kese goɗɗe feereji gon noon ɗum wonno ko Adamu Louché Ibrahim o enna yo andu san ɗo fi arjuku haalani bande min Farid Ibrahima
l'objectif de cette opération
gollangal wonnana ni hono hokkude bankuji leydi Niger ceede laɗɗe heɓa gaɗa muraduji ko huntoto yaade himɓe goddiɗi e muɗum nder leydi ndi endan ɗum du konɗan hunnon ko laati waɗayna illum jukkugo CDAO kañum IMOA waɗayno yaade leydi Niger nde wonno ko ceeɗɗe endan golle mum golla gasina ndenne ko hori ɗum kañum woni ko banque mawɗo mbiteɗo BCAO endan wonno yuppana bankuji ɗi endan wona kuje kese goɗon feereje noon ɗum du konɗan hunnon ko laati jeɗɗi wara jeɗɗire eɓe goodi koɓe juppente ma lewru lewru ni wonnanani BCAO e hoore muɗum kam woni banque mawɗo endan yuppana banqueji ɗiɗo ceede laaɓɓe keɓa ɓe gaɗa golle mabɓe illu jukkugoji ɗi IMOA kañum e CDAO waɗaka e leydi Niger
IMOA et aussi de la CDAO
nanni ga Allah ko watta ko tawi himɓeji golloɓe sa ruusi jaaha golleji mumen hannde ne woɗi ɗum waddi ko keña alarbare nde endan sappo e jeego lewru août ministère hawjide filla ko darto faware jondu konna ni hono golle sarusi ko gomnanti wadi noddangal yaade himbe gan neddo fu miccito wakati di han tawe yehi golle mun kayla halidu yo secrétaire général no enda mo cnt kamono hon dental syndicat no enda di golle leddi niger o andini himbe do fi on enda wakati mo faande du bandimi ali nyalli abdul mumun landimo.
Il faut que les Nigériens le
Niger pama deni jomun wi no yidi leydi mun to no handi watta tittinkinaku golla fa woda dundo ganjaki yeso hebu de leydi mun do golle sarusi demin gatta hana kantan handi mikintine do wakati de kani e jaha golle no wodi horebe farbangire mabbe kambe do be kokka sembe der gollirde sarusi gan wadira no wodiri gan wala fu ko dun nafata jomun yaha golle ngabba illa yande jeta subana jippo yande joy lasara gollo sarusi on watta ka der sawara sigira golle fu no der ko buytata sembe golle do gollo on wodi bidom yija dum watta gollo fu heba lawol ko golli no handiri do ko wonno yobbe kan woni bi leedaku
on doit parler de patriotisme
nanni nga alle warto jonde jamde region mo difa dum waddini ko fawar jondu kondani laamin leedi gingimi wadi noddangal yaade himbe fu ko tawa harto enda ga batte alla wada jonde lobber hakkune mudum em no dengal makangal du wonnana do o wi himbe fu kawra ngada inna goto abba goto wada jonde jam hakkunde lenyi joddi ni enda may inusa may manga woni inde makanko lamido gingimi nan ko halni mayna abdullahi bandimi
mutane suzo mo yizaman
noddangal dan yaade to bibbe leedi am be region difa kanjum woni nimbe ngarta gotel le jam e sewo gam hisinde himbe fitinaaji min fu min gotel wodi du dewgal hauti himbe denne nufayere am woni nimbe kauta laataade inna goto abba goto waddude mballamu en harto jonde jam e potal don de region difa do lenyi duddi no tawa der mu no wodi bere beribe laara be fulbe tubube buduma maude en kubori en kambe aza lenyi din fu dewlondiri ko elamon sukabe amin majjube ben keba ngarta min keba mojjinde leedi am
abun duniya wonna
nanni faari en ko to cuudi temedena ko buru en mudun kay won ko chaami hawtaadu konna e ar kewde boni dum wonno ko ndiyan tobudan sembente an ko wadi sappo je war sappo jeego lewru utto to wuretego gawna tawa kanan le departement mo taketa dum du konna wadi hono bonando enda wadi ko himbeje lati bonando o nyaami dum en be gaddo dangal yaade e wallobe wallabe wakati mo bande mi zarbu karlandi be nani ko be mi
yawde mun tanji
dum wanden minen tawa der fi chattudo dey say ni min jetta Allah gan huunu fu ko Allah wadi fu no wodi min tafi himbe balla min der ko yaawi amma wala fu mo min giido en
dey abul zam ko simo godiya
wala fu ko ba mi wiide dum sana yettude Allah gan dum wadai fu maydo der majjum amma wadi bonondaji gineji keedi sabu ko burta cuudi hamre kam en woni ko saami abdair bononda o waway wadde le komin amin o wala du fu to mi njarata nimbe be bononda o hewti duwade sayni hebube saa nyibube nokkuje ko idin yurmini sanne
do abun taw sey jama
mu babu abun da mu
sayni min jetta Allah hu ne fu ko Allah wadi fu no Allah hokkamin munyal Allah kan fodidu bawde gala dabara gon wala
babu yedda za ay babu dubara
nanne elere wuro wetego fanen kocha e gonandere departement mo gaynoni don du konna honno remobe enda hitande fu be kebe cadal hakkunde mabbe e baadi na du konna mbien layoji latine jippo nata gese mabbe wakati gafeje de mawni bonna gafeede bonna autoriji mabbe kewdi honno ko latir kon latinibe sakkulla sanne dum wadi ko jokkay jomun tila sene nyalli walde gese mudum wakati layidi fuddi warde dum wonno ko Musa Umaru honno jawrojo faware jondu konna wuretengo kocha o halani bandi min fadala alu
kaydi kuluno fono
ndungu funa layoydi ngadi goddum fudu nimbe tawabe hadde bamle ben buri na ko jonka e gere mabbe naati wartude e jonde der gesele mu ganga feje mabbe layoji din nangata no nyama fejodo ketto am tawado gada baade am o juuta der gese makko gam alla e layoji din gam do dilli sadda di naata nyama demo gese makko se ko alla mine ni woni nimbe be layoji din woni adana bononda ndeni di ngima der gese nden di kotata do bamle idi jewani se neddo dilli di jippo kadendam natude no nyama gauri neddo butali din di gonchoto o se foren no andi ko idi do ngada nami bonondaji sanne amma be mbita hunde fu nde mimi barandi dube chaloto
imanayi mai wi
no wada ton mubbo e feccere e wono fawarjo ko wete cannabis ndu kono drogue bonno non ko lati fawarjo ndu kono nan hono nangama e der region en Agadez hawtade fawarjo ndu kono nan ko wete crack kany e cocaine e kinije bonde godde fereje godon ko iminta hakkilo ko himbe sukabe jartu sanne dun du konda funanga kanato en Agadez dun waddi ko fande sudu sere Agadez hoji aadi Kenya alarbarnde endam hoyde du fu ya wula wadun ciagal wuro Agadez go endam Mokhtar Henri Martin kany wono hono fande procureur dun wono kirtodo mawdo mo to enda Agadez nani ko halni Musa Mamman ko dun won ko be gadi e ko wada.
Il s'agit au total d'une
Dumata kona ton goto e feccere taba bonka min kebi wulide kadenda kinije bonde biete tramol ujunaji hemre e chapan e joyi e tati e kinije ujunaji enai e la soji didi kambe kinije biete diazepan ujunaji la soji didi e jegom e keme tati hautade e kinije bonde biete eroin e hemre e chapan e tati e tati gankanjun sukabe umato tore worbe rewbe ngollirta der gallure Agadez de sanne mimbuli garamuji sappe jene ko deki drogo bietedo cocaine gan kanko buri tiadade no wodi gineji bondi dilimtatake der drogo amma no wodi basi ko danta arti cellal bandu
classi comme drogue.
Hande yewtere men pinno en kala hala jippino lam ko da leedi Niger noga e jeegol lewru jiyedu noga e tati dundu konna so geji gondi e de federatende CNSP kay wondo lam ngu hande de en jonno jodego mabdo lam ngol no wodi ko way waddude har filla ko darto rafinde na ko won leedi Niger kany e fe Sahel no watta ko tay kambe so geedi NSP ngol lam e mbay wadde golde fa woda dum wono ko tarnani Fouda Ahmed Lando der Sidik Abba lati do ko ko kibaruji non jogi andal sando fi ko darto de na gol Sahel kanyu menen min pirte fulfulde Sidik Abba ko dum jippino lam ko wadde der leydi Niger enda an way wadude far bayle do fi denagu der Niger kany en der fey Sahel ngo
a priori le coup d'etat
jippino lam gol sogeji ngadi gol no wawi wadude cecitoraki ciagal harto durwi digol e biddam bonda kudam gam lam sogeji ngun sembidintana harto no yadu yeso leydi don wontiri dina durwi digol e biddam bonda ko
Sidik Abba hande sogeji won do lam leydi Niger mbay be nangondir e togeji lami dito dum heba dum wonjita fi duru duggol e biddam bonda ko tawa ele fe Sahel ngo
il est possible que le
wawi latade ko jippino lamu sogeji ngol hoytina lawol golli diggol hakkunde lamu sogeji ngol Niger Mali e Burkina Faso wodi oda andi ko leydi Niger tan wonno leydi to sogeji ngalano e lamu ko heddanino ledde kerrude e Mali kambe Burkina Faso ko lawol golli donno walano no wodi hakkunde sogeji Niger e sogeji leydi Mali edi Burkina amma jon o ko sogeji koji lamu der Niger don edun wawi golli didde hakkunde majjun gollal sogeji hakkunde keri leede den na fuddita dum waddanan kebol mo sala harto durbi diggol e biddam bonda kudam gam hande kippitande pelle murtube den der chaka leede tati den non nono durbi diggol mabbe du chaka leede tati den ninom dun sabi fadde jippino lamu gol no wade leede tati den moy non fu wona nanoni no wada bawde mu harto durwi diggol e pelle murtube dom e majjundu pelle den de kippitaka Niger dogirtana Mali na de piwa der Mali dogirde der Niger de piwa der Burkina dogirde der Niger gande mu lawol golli diggol ko sogeji walana hakkunde leede tati den alla e ngarki sogeji e lamungu be kalda hebude dabaroji lobbi durwi didde e pelle murtube de
alla lutte contre le terrorisme.
E do non ko habaru me fulfulde tili hande ni se burti on nan habaru yede ngal hausan kordo studio kalangu kanyo radio min golditu se mi assalamu alaikum balanta jamwali
studio kalangu
dar gallu nyemay do radio alternative
lamba chapande jena e jena tobere e nay fm radio scout
lamba chapande jena tobere e jena fm
studio kalangu.